Get free music on mdundo.com.
Simoni Deja,
Mapapigo Shente.
Ni tanage bahati bugarama. Era rona yombe la bochoji wa shikolo na gotunza shikolo. Kabosha. Tegela kaka getinga no janu ngule gete. Na hangaba no mwa lita kila gete. Kutegele kagete susu. Tanage malenga wakanda ya ziwa. Tegela kaki sana wanasi.
Deja, break, on, break.
Urochore shikaroshi pandika Nororeri ya watu kubwa Norie nusu Otunze nusu Ahoshire shikoro Angwabu vino
Shikoro shikikara kangwa wiza Banu bari kumachimbo Sanga mnaritu mamani monda mgete Kisa hoshi pandika angiwashi mshija
Angiwashoka mshinda
Wanone na rosha uyoro genge ochi bandeka
Uriye nusu
Otunze nusu yingi
Boro uche wireke
Bada iyaguri bare kabararu amoyi Ugu joji
Eba mwona shikono Eba mwota mwono Olo hoshi bandeka Omi kukusana Ambo joshi yeke Nono kaya Omi ori zekewa Uko wa shengeleja
Kela kwa gete wabu kunu mawizo kewe gete shibyarirwe Shibyarirwe chef moja miatisa hamsina nne
Ilitarehe nare sana Tanzania ha
Bari bakuku gete kibyarirwe sheni sho Chufata shibyarirwe hange chef moja miatisa Stini na moja Na bobari bakuku geta hashikolo
Ate umnu wa chaka kila kuleka shikoro
Bari batono, bari bakukuno Himana ya shikorubi nkukukete
Apocho ushireke
Nuru kalia, utizuri uka shimala eh. Aho shire shikoro mwabu vino
Tegeleka kasani ingano janu ngure
Baba, eri maduka, wana kazi miri
Aninja kakure baba, tegeleka kingano janu wana wako Ariho baba nariho isha pore pore
Ola nike shijeke tuku kushitagina
Umire hangi wa joko mili mungosha
yes. Tadela ka pole pole wawa Simoni Deja Uli Kongo ja pole pole wawa
Ijona imarita mno Olo hoshi pateka Omi kukusana
Keleka kikete susu janungule
Ejola, eba vida mno Kono hoshi pateka Omi kukusana Hambo joshineke Balashi ya mwoye Abore bareka Baladu wa mwoye Mebuna ile mwona
Mayu wanakatemi Na kukisha mayu Nakula kakete mayo abambi mama shike ya butara mahena ho Nakula kakete Uranikeshe mayo nondaki madirisha Nene mayo nariho nariho isha pole pole Ichori dam sana Nangururo la geturu sanga jiji kaya yari na shikolo Shoshire shikolo Bakaru hakano Nafaba mandira hoshiteho tuhumarari Lakini ahoshare shire shoshida Uruba bujabu kuwira Bakaru hakano Nabange baka sama kakoko haibu Wari na shikolo shoshiro tuikala Ale kibe nkwe Shikolo shire nibe nkwe Sempa kababa tatila katuche Utatela mama pole pole utatela Anangishu nyandu nchoji Mitanatema keke abdara Na kukisha ngosha Kala kakete chola kakete Chola la shikolo nyandita mno Timbia kangolo kete
Simoni teja
Mama mpiko shente
Shibezaka 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 Ba shibezaba nungula kikuja kubamina Makaji kukunio Kake ya vanu Uyo yombi yuri wana keti yobo naka Kamizaka makaji wukira kakete Atela kakole pole Nalele mama ye Nalele mama ye Nalele mama ye Nalele mama dodo Na yoda ye mama Nalele mama ye Nalele mama ye Nalele mama dada, nalele mama dada, nalele mama ye, na yota ya mama, na yota ya mama ye.
Wapi mali ya losa mwenyewe, muite supermaster mwenyewe, pata that, yeah. Ujela pole pole baba, ujela pole pole baba, ushimisa Keke madoshi wana kuzenza kwako Ikeshi teke shaba na marawanzengo Kisha kishu wana kahangala Bila kongweba wana kashule Na mkesha kuku Sembaka Ayaka tata Wapi mama sindano mwenyewe Simba kula gangwanike Shibe zaka Wapi kiongozi wakundi mwenyewe Mwita fisi dume mwenyewe Pandaka Yelaka 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 Bila kusahau injizo jipya Mwite mtoto Zuchu Kwebe Bila kumsahau raki dume mwenyewe Kwebe Yelaka, 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 yelaka Shibeza kenga no janu mkule Koshiri chori damno Chola lile na mateso Kubo choji kukumiria Wapi wana juma Sari mieba singwa na eri Tuko kazini Tuna Mateso mwenyewe Mwete fuso mwenyewe kijana wanyumbani Mpe hai madumira Tade Yelaka mama
wapi mtoto encho mwenyewe papasa mtoto twende. Mwite magereza mwenyewe jina la nyumbani. Twende. Nangeshe nungi wise Geita kijijini mwita nage musuma Mweshimiwa uri tumamumu walita kila geta wanu Tumamaga sana baba. Twende. Shimezaka Oye la soso janu kule Oye la soso Yekele kaki geta wanu gete. Yangana sana mzee mazoya Orumno tolasimu Oya ketake alo Owa tolaka noro apokelaka Kuro kohangi nari ikwa kohalo Hey Nene nari ho
Pico Chante.
Yeah.